Matiyu Sura sappo e joweeɗiɗi aya go'o yaaki sappo e tati. Yesu wangi nder mangu muɗum. Gaɗa balɗe joweego'o, sey Yesu hocci Bitrus e Yakubu e minirawo maako Yahaya. O yaari ɓe dow wonde hoccere towde kamɓe tan. Sey nandi maako wayliti yeeso maɓɓe. Yeeso maako e ɗelkito bo naange. Kolte maako ngarti daneeje tar bo jayngol. Ɗon e ɗon sey annabi Musa e annabi Iliya wangani ɓe e ɓe medda e Yeesu. Sey Bitrus wi'i Yeesu, Modibbo, wonki amin ɗo'o e wooɗi. Al min nyiɓa cuuɗi tati ɗo'o, wo'oyru ndu maaɗa, wo'oyru ndu Musa, nden wo'oyru ndu Iliya. E mo nder metuki, sey raawonga nduula ɗelkitittoonga wari suddiɓe. Ɓe nani hononde Allah daga nder maaga, wi'i, o'o woni ɓiɗɗo am mo ngiɗumi, e mi nana belɗum maako naa seɗɗa. Nane ko o wi'ata on, nde tokkuɓe mo nani hononde nden, kulol mangol nangi ɓe, ɓe njani e leydi. Sey Yeesu wari memi ɓe wi'i, umme, to on kulu, nde ɓe ƴefti ko'e, ɓe ngi'a e goɗɗo sey Yeesu tan. E ɓe jippoyo daga dow hoccere nden, sey Yeesu waggini ɓe wi'i, to on biuka goɗɗo ko ngiɗon, naa ɗum ummini ɓi neɗɗo daga maide. Tokkuɓe mo ƴami mo mbi'i, to, gam ɗume Modibbe Attawra e mbi'a, dole annabi Iliya arta Almasihu warki? O noti o wi'i, gonga annabi Iliya arta e warki, gam o siriyo ko ɗume. Amma e mi wi'a on, Iliya yaadake wari, ɓe bo keptaayi ɗum kanko. Amma ɓe ngaɗanimo fuu ko ɓe ngiɗi. Non ma ɓi neɗɗo yaray bone e juuɗe maɓɓe. Nden tokkuɓe mo paami, e mo metana ɓe dow Yahaya gaɗo baptisma. En nani, gaɗa annabi Isa metani tokkuɓe mo dow no o mayrata. Nder to janguɗen ɗo bo, en nani no o wangiri nder mangu maako ko bo nder teddungal maako. Gaɗa balɗe joweego'o, nde o metani tokkuɓe mo dow no o mayrata. Nden o hocci tato nder tokkuɓe mo, wato Bitrus e Yakubu e minirawo maako Yahaya. O yaari ɓe dow wonde hoccere towde kamɓe tan e sharel ngel ɓe ngoni ton. En nani nder jangde meɗen no yeeso maako wayli, nden yeeso maako e ɗelkito bo naange. Kolte maako bo ngarti daneeje tar bo jayngol. Iri ɗum naa ɗum fii kesum to yahudanko'en, gam to en daari nder Attawra, nder deftere wurtaaki sura 34 aya bo 29, en gi'ay carel ngel annabi Musa e jippoyo daga dow hayre Sinai, nde nanten e ɗum inna hande nder leydi Masar. Wattu Allah noddi annabi Musa enta dow hayre nde'e, gam o hokka mo Attawra, ko bo dokaji Allah, o waddana yimɓe maako wato yahudanko'en ko Isra'ilanko'en. Annabi Musa waɗi balɗe 44 e nyalɗe 44 e ɓe cumpotira e Allah dow nde e hoccere, wato hoccere Sinai. Nder ɗe e nyalɗe ɗe annabi Musa sumpotirta e Allah, sey jayngol ko bo teddungal Allah e wondi e annabi Musa haama yeeso maako e ɗelkito bo naange. Nde o jippoyi to Isra'ilanko'en, ɓe ngi'i yeeso maako e ɗelkito bo jayngol. Ɗum e holla en no teddungal Allah, no mangu Allah wondiri annabi Musa. Nde annabi Musa faami yeeso muɗum e ɗelkito, sey o waɗi mojayel, o moji yeeso maako, ko bo o suddi yeeso maako. Gam non ɗo to janguɗen no annabi Isa hocciri tokkuɓe mo tato ɓe ƴenti dow hoccere nde'e. En ngi'i no teddungal Allah wari dow annabi Isa. Yeeso maako e kolte maako fuu wayli ngarti daneeje tar, yeeso maako bo e ɗelkito bo naange. Ɗum e holla en no teddungal Allah waniri. Ɗum e holla en Allah o seniiɗo, Allah bo o joomu mangu, o joomu teddungal. Ɗum bo e holla en nyalde jaango no ɓii Aadama Allah nder bawɗe muɗum waylay fuu ɓii Aadama kooliiɓe annabi Iisa ngarta nder teddungal ko bo mangu haa ma ɓalli maɓɓe ngayloto. Ɗi ngarta ɗi teddungal, ɗi ngarta ɗi nyolata nattayɓe aljanna. Ngam ɗii ɓalli ɗi ngooduɗen naa kanji nattirten aljanna. Ɗii ɓalli ɗum leydi tan, ɗum bulwuldi tan, ndi nyolay. Ammaa Allah nder bawɗe muɗum o waylay ɓalli meɗen, o hokkay en ɓalli kesi, ɓalli ɗi daraja, ɓalli ɗi nyolata ɗi nattiditten aljanna ko bo wuro maako. Ammaa ɓe koolaaki annabi Iisa bo, kamɓe ɗum yaarayɓe nder hiite jahannama to ɓe njarata bone ɗum haa abada. Allah hoynana en nattuki nge'e hiite. En nani gaɗa yeeso annabi Iisa waylake, kolte maako ma waylake, sey ɗon e ɗon Allah liloyi annabi Musa e annabi Iliya, ɓe njippoyi e ɓe medda e annabi Iisa. Ko woni ma'ana ɗum? Annabi Musa jippoyi ko bo annabi Musa wangu ngam tabbitinki annabaku ɗum o windi nder attawra dow annabi Iisa. E holla fuu ko o windi dow annabi Iisa ɗum tabbititto. Non bo annabi Iliya o waru ngam tabbitinki fuu ko annabo'en Allah windi dow annabi Iisa ɗum tabbititto. Nden wattu ɓe meddata ko bo carel ngel ɓe meddata e annabi Iisa, sey Bitrus nde nani belɗum sumpo ngo ɓe sumpotirta e ngel ɗon carel ngel, sey o wi'i annabi Iisa, Moodibbo, wonki meɗen ɗo o e wooɗi, almi nyimana en cuuɗi tati, wo oyrundu maaɗa, wo oyrundu Musa, wo oyrundu Iliya, ngam jooɗoɗen ɗo to jippoɗen to leydi, ngam wonki meɗen ɗo weli wooɗi, mi yiɗa jippoɗen ton ley, e mi yiɗi jooɗoɗen ɗo en sumpotira. Ɗum e holla en sumpotirki e Allah nder do'aare e nder mawninki mo, ɗum fii belɗum. Ɓerɗe meɗen e nyumoji meɗen kooti to Allah, ɗum fii belɗum. En giɗaama nyumo meɗen warta dow nyumoji iri ɗi duuniya. Bitrus wonɗon e mo nder metuki, sey raawonga nduula ɗelkitittonga wari suddiɓe. Ɓe nani hononde Allah daga nder maaga wi'i, o woni ɓiɗɗo am mo ngiɗumi, e mi nana belɗum maako naa seɗɗa, nane ko o wi'ata on. Allah nder teddungal muɗum, Allah nder bawɗe muɗum meti haa Bitrus en nani ko Allah wi'i. Bitrus e nyuma haa ɓe njooɗo ɗon to ɓe ndegoyo ko to ɓe njippoyo daga dow hoccere nden. Nyumo maako hamɓe ɓe njooɗo ɗon ɓe nana belɗum maɓɓe hamɓe tan. Ammaa Allah bo nyumo muɗum woni yimɓe duuniyaaru fuu nana habaru kisndam, ngam hamɓe ma ɓe keɓa kisndam yaaki aljanna, ɓe nana belɗum aljanna ɗum Allah siriyi. Ngam fuu kooliiɓe laawol ngol o siriyi ngam hisnuki ɓii Aadama barka annabi Iisa. Ngam non o wi'i Bitrus en, annabi Iisa ɓiɗɗo maako, e mo nana belɗum maako naa seɗɗa, gam non Bitrus en nana ko annabi Isa wi'ata be. Be bon jara habaru dum to woɓɓe be anda, to woɓɓe be nanai. Allah bo e wi'a en enen ma hande nanen ko annabi Isa wi'ata en. No nanirten ko annabi Isa wi'ata en. To en jangi nder linjila en nanai ko annabi Isa wi'ata en. Allah wi nanemo. To en nani ko annabi Isa wi en tokki se ko wala en nattai aljanna. Daraja dum e beldum dum dum giden sedda do ko bo dum nanden do majum dum sedda do en nattai der majum to tabitittoden ha abada. Non ma wobbe e nyuma tokkube annabi Isa ko Krista en embia ai annabi Isa mbiddo Allah na ntokkube annabi Isa noddiri annabi Isa biddo Allah amma Allah e hore mudum wi'i non bo non no nanden do o Allah wi'i o woni biddo am mo jidumi e mi nana beldum mako na sedda nane ko o wi'ata on to en bi biddo Allah do bo non no nanden der ekitinol meden to gada na en bi'a no Allah noddiri annabi Isa biddo mudum do o na e holla en ko bo ma'ana majum na kanjum woni no enen bibbe adama nyumirten wato no ndanyirten e lawol debbo e gorko a na ko Allah wi'ata won don amma Allah e meta do sumpo wongo hakkunde mudum e annabi Isa Allah wi emi nana beldum mako na sedda emi yidimo gam dume gam emo wada ko jidumi e dum don bo sumpo wongo hakkunde meden e bibbe meden to biddo mada e wada ko jiduda te ko wala anana e beldum mako na sedda to ko Allah wi ata do annabi Isa won don o wi o woni biddo am mo jidumi e mi nana beldum mako na sedda gam e mo wada ko jidumi gam non nane ko o wi'ata on bo non no bimi to en jangi nder linjila en nana ko annabi Isa wi'ata en gam non ha jangen nder linjila deftere Yahaya sura jawi aya bo chapande didi e nayi nanen ko annabi Isa wi'i e mi wi'a on gonga ko moye nani boliide am holi on don liloydo yam e wodi yonki kireata o tayantake kita o yadake o yabbake maide o hebi yonki kireata to annabi Isa metata o wi emi wi'a on gonga wato ko annabi Isa wi'ata gonga na feure ko moye nani ko mbi'aimi ko bo ko moye nani boliide am holi on don liloyde am moye liloy annabi Isa nder duniyaru ndu Allah to en nani en bo kolake Allah en kolake annabi Isa en tokki boliide mako ra alkawal ngal Allah wadani fu koliibe Allah koliibe annabi Isa tokkube walinde mako bo alkawal ngal Allah wadani be woni be kebay yonki kireata ma'ana be kebay nattuki aljanna den be yabbitake kiita Allah garayka nyalde jango der hiita jahannama o yaadake ko bo be jaadake be yabbake maide be kebi yonki kireata dum woni alkawal gal Allah wadani fu nanube ko annabi Isa wi'i fu tokkube ko annabi Isa wi'i Allah wi'i be yabbake kiita Allah be natti aljanna be yabbake wuro hiite be natti aljanna ko wuro Allah Allah wi be tayantake kiita gam dume gam be tokki lawol bo nonno annabi Isa wi'i nder Yahaya sura sappo e nayi aya bo jewego o ayare nden wi'i Yesu wi'imo min woni lawol min woni gonga, min woni yonki, wala jahaydo to nyako mo dow, sey to tokkiyam. Fuu koliɗo annabi Isa fuu nanuɗo, ko annabi Isa wi'i, bo nonno Allah wi'i, nane ko o wi'ata on. O tokki laawol, gam Allah waɗi annabi Isa warti laawol jahiraygol aljanna, gam non fuu tokkirɗo laawol annabi Isa, o heɓay nattuki aljanna. Kanko bo woni goonga, ma'ana wala goɗɗo nder annabo'en mo Allah wartiri ɓe laawol gol ɓii Adama nattirta aljanna. Kanko bo woni dammugal ko laawol ngol goonga. Kanko bo hokkata yonki ki re'ata, ko bo nattuki aljanna. Gam o wi'i, wala nattayɗo aljanna sey to tokkiyam. Ma'ana wala jahayɗo to nyaako mo dow sey to tokkiyam wonɗon. Gam non an bandiraawo nanayɗo hande, ta tokki, a jaɓi, a hoolake, a waɗi ko Allah yiɗi wonɗon. Gam Allah wi'i, nane ko o wi'ata on, wato nane ko annabi Isa wi'ata on. Fuu jaɓuɗo, tokkiɗo bo, o heɓay nattuki aljanna. Nde tokkuɓe mo nani hononde nden kulon mangol nangi ɓe, ɓe njani e leydi, wato ɓe almajiri en annabi Isa tato, ɓe nani ko Allah wi'i, ɓe nani hononde Allah, kulon mangol nangi ɓe, ɓe njani e leydi. Amma annabi Isa wi'iɓe, umme to on kulu, nde ɓe ƴefti ko'e, ɓe ngi'ayi goɗɗo sey Yesu tan. Diga ɗon ɓe nangi laawol gam ɓe jippoyo. E ɓe jippoyo daga dow hoccere nden, sey Yesu waggini ɓe wi'i, to on mbi'u goɗɗo ko njiɗon, na ɗum ummini ɓi neɗɗo daga mayde. Ɗo annabi Isa e waggina ɓe, to ɓe cankita habaru no ɓe ngi'i teddugal maako, ko daraja maako, ko mangu maako, ko bo no ɓe ngi'i annabi Musa e annabi Iliya. Ɓe ala na gaɗa mayde annabi Isa e ummaaki maako daga mayde, taw ɓe mbi'a fuu habaru ko ɓe ngi'i. Nden sey tokkuɓe mo ƴami mbi'i, to gam ɗume modiɓɓe attawra e mbi'a doole annabi Iliya arta almasihu warki? Sey Yesu noti wi'iɓe, goonga annabi Iliya arta warki, gam o siriyo ko ɗume, amma emi wi'a on, Iliya yaadake wari, ɓe bo keptayi ɗum kanko, amma ɓe ngaɗanimo fuu ko ɓe ngiɗi. Non ma ɓi neɗɗo yaray bone e juuɗe maɓɓe. Ɓe almajiri en Yesu, e ɓe nana ekkitinol modiɓɓe attawra, gam kamɓe ngoni modiɓɓe diina yahudanko'en e sharel annabi Isa. E ɓe ekkitina ɓe ko winda nder attawra e ko winda nder defte annabo'en. Ɓe ƴami annabi Isa wiki, gam ɗume modiɓɓe attawra e mbi'a doole annabi Iliya arta almasihu warki? Sey annabi Isa wiɓe, e non ngonga, annabi Iliya arta e almasihu warki, amma haa mi wi'a on goɗɗum, annabi Iliya yaadake wari, sey ni yimɓe paamayi hanko on, ɓe bo ngaɗanimo ko ɓe ngiɗi, ɓe njawake mo, ɓe njaɓayi ko waaju maako, har ma ɓe mbarimo. Non ma ɓe mbardata ɓi neɗɗo, wato annabi Isa. Yahudanko'en mbaraymo, nonno ɓe mbariri annabi Yahaya gaɗo baptisma. Wartoyki annabi Iliya ɗo, na e wi'a ko bo na e holla en ɗum dañtitittomo nde ɗiɗi, a'a, e holla en jikku annabi Yahaya e kuugal annabi Yahaya, umbo ko annabi Iliya waɗi, gam Allah nder bawɗe muɗum, nder moƴƴere muɗum, liloy annabi Yahaya wari huwi kuugal muɗum bo annabi Iliya. Gam non ɗum nanditita annabi Yahaya e annabi Iliya. Gam to en jangi nder alkawal kiingal wato nder defte annabo'en nder deftere mallaki sura nayi aya bo jawi en nanay alkawal ko annabaku dum Allah wadi dow liloyki annabi Iliya non bo o liloy annabi Yahaya huwi kugal ngal annabi Iliya wadi hanjum wadi annabi Isa wi'i ay annabi Iliya yaadake wari yimbe bo pamay un hanko on har ma be ngadanimo ko be ngidi be jawimo be tokkay waju mako be jabaay ko o wi'i nonno be bariri annabi Yahaya gado baptisma non ma be barirta annabi Isa den diga gada don tokkube mo pami e mo metana be dow annabi Yahaya to en nani no annabi Isa wanginiri mangu mudum ko teddungal mudum to be lilabe mako kambe tato be osubi o yantidi dow nde hoccere townde na dum e holla o buri duki be tato amma non osubi o wadi nombo gam charel ko o wanno duniyaru be tokkube mo tato kambe buri badaki mo non un woni ma ko nder bibbe meden to wuro e wodi burbe badaki innirabe ben ko nyasbe mabbe non ma wontindiri e annabi Isa e be tokkube mo tato hambe buri badaki mo dow tokkube mo ko almajiri en mako horibe gam non o subibe o yari be dow de hoccere o wangini ko bo o wangi nder teddungal mako nder mangu mako be ngi'i bo nonno nanden e dum holla en no nyalde jango ko nyalde dargal Allah wayla balli meden di garta di teddungal di daraja di gadata hakke kadi di nattidi ten aljanna to jodoto den nder wuro Allah dum ha abada torra wala to nyau wala to welo wala amma fa se nanube ko annabi Isa wi'i se tokkube ko annabi Isa wi'i bo nonno Allah e hore mudum wi'i nane ko o wi'ata on gam non linjila dum jangeten linjila dum naneten ekkitinol mudum to en tokki ko annabi Isa wi'ata en do se ko wala en kebay nattuki aljanna barka holaki mako amma fu ganyube be kebata nattuki aljanna gam non emi do'o Allah hokkay en noppi nanuki walde Allah gonde nder linjila tokkoden bo gam keben kisen amin.